abantu ku mitima bakaba embeera z'obulamu zikyuse omuntu anasobola okusanyawo embeera eno yaani otunula naye ng'osirira osula n'amaziga ku mwoyo anadduka mukama atubidde bwana onyesu byawalala tetulina buwonero bulala
ogenda
ewala esuubi ly'omunaku ye yesu alagira obuyagane kutaemera tetulina buwonero bulala
ogenda
ewala esuubi ly'omunaku ye yesu alagira obuyagane kutaemera Emirimu na jonga simyangu Yesoma gwabusa wate manje Osango wakagalinga yebongo muluzungu Eyo yesi Echila labalalu bazala Bazala mubaivu tufute Abantu abelitibwa baswaza Ensenyo mwetulie ginda Tetulinga buwonero bulala
Awakana tuvinda
ewala Esubi ly'omunaku ye yesu alagira obuyagane kutaemera tetulina buwonero bulala
ogenda
ewala esubi ly'omunaku ye yesu alagira obuyagane kutaemera Chidukiro chonambe checho Anatutela wesubi yani Yesu Uyeka Kwa denga mukula basi biangu Omulise virenga vikute Alesiga mukama banywela Tomubako yengola gawa Tetulina buwonero bulala
Awakana tuvinda
ewala Esubi ly'omunaku ye yesu Alagira obuyagane kutaemera Tetulina buwonero bulala
Awakana tuvinda
ewala Esubi ly'omunaku ye yesu Alagira obuyagane kutaemera 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 Esubi ly'omunaku ye yesu Alagira obuyagane kutaemera